Ndilahlekelwe ingelosi khanimbone ndandithethe na Sizophila kude amehlwabeni ngamake ndihleli nawe khanimbone Au chongo ngani so yindlela lizendikuqelele ndikuthanda njani au nazintloni kufa Gawla noba kuhle Wandi gawlu moya Kodwa nge kuphumelele kufa Seni mbali le moye Yosha Ascend is full. Ascend is full. Oh, shall I not?